mashruuca ugubaad oo la rajaynayo in dhowaan laga bilaabo deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa mashruuc lagu taageerayo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo sidoo kale ka hortaga saameynta isbeddelka cimilada. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa ka warbixiyay mashruuca iyo waxqabadka laga rajaynayo.
Waxaan halkan ugu wada hadalnay oo aan ka tashanay sidii ummadda reer Jubbaland loo taageeri lahaa, especially beeraleyda iyo xoolaleyda iyo kuwa biyaha u baahan iyo climate change-ga dhibaatooyinka uu keenay loogu hortegi lahaa, loo sameyn lahaa waa adkaysi. Mashruuc la yidhaahdo Ugbaad waan rajaynayno in la daafuri doono maalmaha soo dhow consultation-kiisa. Waxaan halkan ugu soo bandhignay baahida dadka reer Jubbaland ay qabaan, hadday tahay beero, hadday tahay xoolo, hadday tahay biyo, hadday tahay maxaa la yidhaahdaa waxbarasho iyo waxyaabaha lamidka oo dhan iyo caafimaad, dhan walba waa ka wada hadalnay. Waxaana isla garanay wixii la qaban karo in la qabto. Hay-addana waxay noo soo bandhigtay waxqabadkeedii oo wuxuu ogbadan yahay beeraha, horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo maxaa la yidhaahdaa resiliency climate change-ga. Dadka reer Jubbaland in ay heli doonaan fursado badan oo ay uga faa'iideysanayaan maxaa la yidhaahdaa duruufaha jiro, si ay boogahooda ku dhigi lahaayeen, u tabcan lahaayeen. Annagu reer Jubbaland Ilaahayna waa u baryaynaa, annaguna waxaan ugu maqannahay inay tabcadaan wixii talaca ka caawin lahaa, hadday xoolo tahay, hadday beero tahay iyo wixii lamid ah.